parties. Where you comedians? Where you musicians? Where you poets? Where you artists? Where you comedians? Where you musicians? Where you poets? Where you? Kwetu vyenu mulivyo barikiwa navyo, ndio wakati wa kuvitumia zaidi. Tumieni kutia binadamu moyo, tungeni nyimbo za kutia tumaini. Kwetu vyenu mulivyo barikiwa navyo, ndio wakati wa kuvitumia zaidi. Tumieni kutia binadamu moyo, tungeni nyimbo za kutia tumaini. Artists, where you comedians? Where you musicians? Where you poets? Where you artists? Where you comedians? Where you musicians? Where you poets? Where you?
Jana nalia poverty, drug addiction, unemployment, corruption, early marriages and assassinations. What can we do to nurture the talents and capacities of our young generations?
Kila siku mtandaoni vijana kuonyesha uwezo wao, ila wana yeyote wa kuwashika mkono. Jamii imekwamilia, tamaduni zake zimefumba macho, watu wezi kuganga yajayo. Hatuoni ya TikTok imekuwa jumba la sanaa, kwani jamii hatujajenga vitengo ya kukuza sanaa. Wasanii maarufu kutazama kwa umbali uwezo wa vijana, eti huyu nikimsaidia atakuja kunizidi. Vyombo vya habari kumezwa na siasa, ila vyo ni mchango wake katika ukuzaji wa sanaa. Oh, artists, where you comedians? Where you musicians? Where you poets? Where you artists? Where you comedians? Where you musicians? Where you poets? Where you? Wasanii tushikane, tukuze sana, tuangazie maisha yetu na jamii nzima. Tujenge uwezo wetu pia taasisi za jamii, juhudi zetu zikumbukwe na vizazi vijavyo. Wasanii tushikane, tukuze sana, tuangazie maisha yetu na jamii nzima. Tujenge uwezo wetu pia taasisi za jamii, juhudi zetu zikumbukwe na vizazi vijavyo. Artists, where you comedians? Where you musicians? Where you poets? Where you artists? Where you comedians? Where you musicians? Where you poets? Where you?
Kumito vananga Hamed Mugosi Nembele Mamaziriba Akembo Kanorugubala. Ongolanya.